Mimi unapenda usiniambie nijue. Au twende bichi Pemba, akobi panje upajue. And you know I love you, pana mimi nimeingia kichwa na migu. Picha ya mapenzi yangu ni wewe tu, so naomba tulia usije ntia aibu baby. I wish nikuone the way ulivyo sexy, mi kwako sina stress my baby. So I think I too shatty, mini ya usketi, mi kwangu mbona safi my baby. Lo wakuna kubaki, twende tukapati, tukatoe my stress my baby. Sijani kusu keshi, mana nishazi changa, twende tukaluke my baby. Fire, many ways up. Usijifiche njoa pa watu wakone. Yawe umependeza umewa karojwa ume. Atena nao hao sungula tope, tena wasikutisho mewazidi kete. We acha nikupende toto unenepe, haubaliki zidi nikufishe pete baby. I wish nikuone the way ulivo sexy, mi kwako sina stress my baby. So I think I too shatty, mini ya usketi, mi kwangu mbona safi my baby. Lo wakuna kubaki, twende tukapati, tukatoe my stress my baby. Sijani kusu keshi, mana nishazi changa, netu kaluke my baby.